Thank you. Nothing can be wrong, never said, when you're open, 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 Another. Thank you. Thank you. Gracias.